yeah. Sawa sawa, isaidie tu tuko wax kama kao. K the great. Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right, yeah. Welcome to paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind. Unipendi unajua ni nani beast hapa. Na level za deadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni dead ni jenge na V8 baba. Before they play me nioneshe mali snakes.
Mali snakes wako
surgery ya utona ma mistakes.
Inaitua surgery.
Uneza acha kucomplain.
Acha kucomplain.
So idanganya side ya ni main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right, yeah. Welcome to paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind, yeah. So dry your tears. Daddy, don't you worry, boo-boo, have no fear. Mom said, piga kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Style zangu ni medley, Joshua ngam deadly. Marapo naona movie, Nashua kwanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message zawa, zina ziko empty. Nashua gamzi, here I go, geuza flow. Mwisho mwezi kuna nzeve, but at least kuna dongo. Mazote watandika kuni this, sitabo. Nambie nani amekupea this many hits in a row, row, row. Dance for me, babe.
Oh, yeah.
Just dance for me, babe.
Oh, yeah.
Dance for me, babe. Just dance for me, babe.
Yeah.
Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupa kwa unapenda jenga hustle. Lines tu sinakuja utasarenda mako. Ni like tu ataka ni meka watu moja mbaya hapo. Hii night ikwe true adi kesho jione kwa mpasho. Hii life wezi jua so tonight please.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Whoa, whoa, fire, you know I'm right, yeah.